Chaya bwana washa ina maana nataka tena bado hajachoka yala
oya nampa vile vile ngena mpoto mbwa dunge nampa tanwa sibane nampa kiswaji tije nampa toroke aje nampa pingwa jifunge mtoto ngoja nimpirane mpeta uparane mpevya dawane mwonyeshe pa vipi nimrejo mama nipashe dona au pekupe kuoni pite kwa nyuma oya mtoto kani kusanya kanaweka kwenye kigacha mtoto ana nini huyu oya mtoto chakula kibwana taka kulea mimi mtoto ana nini huyu cheki mtoto kani kusanya kanaweka kwenye kigacha mtoto ana nini huyu oya mtoto chakula kibwana taka kulea mimi mtoto ana nini huyu ona mtoto ana mambo kweli nilimkadiria huyu oya mtoto ana balaa kubwa nilimkadiria huyu mtoto na mambo kweli nilimkadiria huyu cheki mtoto na balaa kubwa nilimkadiria huyu
ona mtoto nasema tacha ya bwana washa na maana nataka tena bado hajachoka mtoto nasema tacha ya bwana washa na maana nataka tena bado hajachoka awe anang'ata kupoleza mtoto kwake ukafanya mtoto anavyonifanya mtoto ananichanganya mtoto anatisha bwana mtu mzima nishazama mtoto ameshanibana mtu mzima naachama mtoto anaweza bwana wewe oya mtoto kanifanisha kijini mtoto kanifanya kimwene mtoto kakuma kupita chini mtoto anataka filimane mtoto oya mtoto kanifanisha kijini mtoto kanifanya kimwene mtoto kakuma kupita chini mtoto anataka filimane mtoto oya mtoto kanikusanya kanweka kwenye kigacha mtoto ana nini huyu oya mtoto chakula kibwana taka kunena mimi mtoto ana nini huyu cheki mtoto kanikusanya kanweka kwenye kigacha mtoto ana nini huyu oya mtoto chakula kibwana taka kunena mimi mtoto ana nini huyu wewe haya fanani hapa nikiwa vinanda classic ana producer fazile chon 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 cha wase wa kifu swade we karne jisula kare abri aijina tulias baba ni hal amode mbonde mse wa nyatu nyatu amsafiri sio kafiri we ashirafu sweka Amene ya danga e, wasi wa kika ishiu We mene ya lifati, adijisko fighter e Alazaki mkopi, we kisamaki We skipa e, idikiruza, we fazili nyando Akimi e, shombe skwadi
Finanda classic
Tambix chuncho